Gopa beat.
Ni mtoto wa kitanga wangu wa badu. Baby me for you. Letu penzi liko juu na kupenda. Sitaki madanga, tulia kwangu. Tunza uwa langu. I'll go die with you, you.
Baby.